buah.
Galileo, lazima mtasema. Sao, sao. Galileo, msiposema nitasema. Sao, na, na, na. Galileo, lazima mtasema. Leo, leo. Galileo, msiposema nitasema. Oh, na, na, na. Me drop two to never watching it. Look at fit at the one piece. Me drop my best like my bitch. Let me call out who's my seller. When I go, I'm gonna draw my care. Then you my boy, I'll change my pair. Money saying, get your money on compare. This cafe, I'm a small to me. Me, I'm not trying to be sassy. Be me, the bini nyiki. Nisha zini, safari, I'm doing a mushaka burini. When I'm not you, go, turn and ja. Only then you can't cut a jaw. Kitchen and a baby, let's see what you pack. Yeah, kiss it, it's an end of a gigante. Mama, Guinness is a kumeja. Jackie Shabiki, wanna push a girl. Leave your dog on it, you're too bad. Kitchen and jalu, I'm a usi maka. Mama kina sasa kumecha, jaki shabiki wana kushaka. Ulivyo mdogo ni jatuba paki, jana chaluo muhusi maka.
Galileo, lazima mtasema. Leo, leo. Galileo, msipo sema nitasema. Ona, ona. Galileo, lazima mtasema. Leo, leo. Galileo, msipo sema nitasema.
Shima mkachenga kiburi kwa ukicheko mejache uri mwagoja likifo mchimbe kaburi kalamu inachora lechori muhuri kwa mejara polo jache uri mistari mibovu mitisa unzuri wanangu wa damu nagonga mihuri kwa ni majaja mskii vizuri na chana mnasema apana kiacha kuchana mwasema na bana kidume joko lazima jetume mwakimbia shoti mwafata umemo kwa liwa uma lazima niseme na kwa mbira jerika kwa sinimene waruchi yaye lazima umemo neno labone lazima lisemo kimona nani mwetedi shemeji mebaki mifuba mekonda mededi nikone second domana mestedi mistari. Kwa wiki mejeza kwa begi. Kimona nani mudeni shemeji mebaki.